kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale America wita ta kabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jal kabaga saasaritti meter bandi demission isoddumi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nile sati fi internetin kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan kamisa sadasa kuda sagal barakumalamaf kuda shan akkalakop etiopia timo sadasa sagal barakumalamaf saddet kesume san kesan rani namo danditi
fransay tigafatama war radio tan abiyisi tan fite gadum gadde jefatte united state amo namet tigafatama isis gar nijiru be ku dollar million shani kenna jetti babaro tolian sora la ketto dorra santem
embassy somalia wagadik deme afuri boda kalesa washington dc ke satte de be baname ethiopia ke satte la kopse namo tabala konkolata din duanif midamani ammalle wagga waggat dabala duma jiraje dama lamenu gabasa le kenyo du ke sati ummanni qimant ka bulchisa nanno amara ke sajechuda mirgire murtefanno nuuf ka bejemu ka bejechuda ngafata malif hodu aboda balina nitidebina qoppi fayasni qamna wa amara fogatum rosaganta kenyatin wolin turajende daggefato ta kenya ballen sodutif gara sorat tidebina
namichi jarad iyo tana fransa ette nama dibba dibba olifichise tigafata matai hojjacha ba yajjesani Faransaay mirkansite dubbatte namijjeefam kana asindu namijjeefam kun nasinduralleetti marro afurummat ficciisisuuf jedheetin intaaneef poolisiin faransaayitti fulaa namii kun miilotisa waliini dhokateetin faransaay gar baadiyaa gullaqanii manisa barraa qaanutti duudaniitiin keessatti namlam keessatti fixanii hedduu qaqqaban namijjeefam kun akka oduu waajjira baalaan gaaddaa paarisitti abdulhamid abuuditi lammii beeljeemiti dhalootaan moroko lola magaal sen deenis keessatti manisa marsanii saatii torba lolan keessatti reeffa rasaasi ciccira argane abuudiin kun namganna 27 yookaan 28tiiti barru quba isaarraa ennummaa isaa beekuu danda'an akka ministeerii biyyi keessaa faransaa bernaand saveuz jedhutti biyyitii isaa akka boode awurooppaa keessi jiruyyuu agammaatti hin beenne turte ministeerii kun yooyyuu bulchootii waldaa awurooppaa ariifatanii korta'anii karaa biyya jara biyyi nagaa dhowwuu irratti duuluu danda'aniin irratti waan hedduu tolchuu danda'anii irratti mari'achuuf qophii jira gamkaaniin ammoo paarlaamaan faransaay biyyitii isaanii muddamsuu keessi jirtii jechuun seer baase akkana jechuun ammoo poolisiin biyyi isaanii guyyaa boqonnaallee qawwa hidhatanii yaa'uu danda'anii namuu qophaa'eetiin of eeguu danda'a Ak presidentin United States Barack Obama jedhutti hagwaan rakkoo siyaasa Siriyaatii falata irratti waliigalanitti ISIS mo'uuni dhiba falii jiru akka jecha Obamaatti presidentii Siriyaa Bashar al-Assad bulchiinsirra ka tursuumite. Obamaan dubbii tana yookora biyyootii waldaa EPIC Filippiinsitti dhufan irratti dubbate. Presidentin Siriyaa Bashar al-Assad illeen akka jechisaatti jari biyyi nagaa dhowwu Siriyaa keessa bahu malee falii jiraachuu hin danda'u. Mootummaan Siriyaa milishoota ISIS warra biyyi nagaa dhowwanii jedheetiin dubbata lola Siriyaa mootummaa walirra fudhachuuf waladhan irratti ganna xiqqaa keessatti nama 200,000 to 150,000 olitti dhumatee bulchooti addunyaa rakkoo tanaaf haala barbaaduuf marroo hedduu walitti dhufuutti jiran. Nama Amerikaa sadeen asiin duratti Yemenitti qabaniitiin harka milishoota shi'aati jiru kaan harka baasanii magaal guddoo Yemeniitiin magaal sun keessa tokkotti hin baqatan Omaanitti hin baqatan. Akka oduu sabquunnamtiitti jar sadeen sun laf milishoota shi'aati bulchaa bahan sanaa keessa baasaniitiin Omaanitti hin baqatan. Maqaan jar kanaa hin dhaawamne taatullee akka itti gaafatamtootii hojii kontiraata nagaa Yemen hojjetan jedhanitti jar sun keessa lama. Yemen keessatti tokkummaa mootummoota ta'anii hojjechaa bahanii milishoota shi'aati yooyyuu hedduu jari kun basaasaa jechuun dubbachaa ture Yemenitti nama biyya alaa hedduutti maqaa siyaasaatiin qabame yoo horii irraa argatan immoo gad lakkisan Yemenitti milishoota islaamummaa lamatti mootummaa walirraa fudhachuuf waladhu jira milishoota huuti Iraanitti qarqaara ta'an immoo mootummaa Yemen ka addunyaan qarqaartu qarqaaranii waladhu jiran mootummaan biyyi suni yoo hedduu yoo waraanii itti jabaatu baqatee biyya ba'aa dhiyoo tanallee tokko baqatee biyyatti deebi. United States namitti gaafatamaa guddaa ISIS Abu Muhammad Ali Shimali beeku yookaan garin ni jiru qubu qabu dolara miliyoon 5 kennitee barbaachisu jirti. Akka oduu ministeer haajaa alaa Ameerikaatti waraanni ISIS ka Tarkii fi Siriyaa dhufe nam fixuu jiru kana Al-Shamalitti horiin qarqaaru jira. Namni kun tan maleellee horii mi waraana dhossaan Awurooppaa Siriyaa Afrikaa gama kaabaati naannoo Arabaa gargaraa geessiseetiin ummata ficcisisuu jechuu gaafachuu himachuu jiran. milishooti islaamummaa ISIS magaala Ameerikaa Niyuyoorki keessatti bombii nama fixuu fi doorsisuu jiranii bulchaan magaal suni ammoo waan akkana kanaaf hin doorsifamnu jedha. Akka jechaatti gaafatamaa bulchaa magaal Niyuyoorkitti amalii akkana warra biyyi naga dhowwutti odeessuu jira. Taatullee poolisiin biyyi isaanii akkuma durii uf eeguutti qophaa'u jirti. ISIS footoo nama Niyuyoorki keessatti bombii hiikuu jiru kaasaniitiin agarsiisanii poolisiin Niyuyoork ammoo akkuma durii kaan qophaa'u jiraachuu isaanii dubbatanii taa'um caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaatti nama balaa makiinaatiin karaa irratti lubbuu dhabuu fi waan hedduu miidhamu gannuma gannaan dabala deemuu jira. Taatullee yooyyuu akkana kana yoo akkana makiinaan akkaan heddummachaa yaa'uun yoo walitti ilaalanii namni balaa kanaan miidhamu xiqqaachaa deemuu jira. Gamtaaniin ammoo seerri shoferootis heer malee makiinaa oofan dhaabsisu yookaan ammoo hojiirra dhaabu dhiyootti bahuuf deemuu jira jedha. Milleeskaachuu ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti tujubee dubbisa.
Abbaa Taayitaa geejjiba federaalaatti garee nageenya tiraafikii barnoota hubannoof hoogganaa akka ta'an obbo Dilaa Argaachoo Bayyana balaan tiraafikii yeroodhaa yerootti dabalaa dhufeera jedhan. Har'a manneen barnootaa sadarkaa duraa Finfinnee keessa jiru shan keessatti barnoonni hubannoo argachuu ennaa jalqabu obbo Dilaa Argaachoon yoo dubbatan balaan kun yeroo isa kamiinuu caalaa daran yerootti hammaatee jiru jedhan. Lakkoofsi konkolaataa biyyattii keessa jiru xiqqoo ta'us balaan lubbuuf namaa qabeenyarraan ga'u garuu guddaa ta'uu ibsaniiru. Waggoota darban keessa balaa kana gaxxiqqeessuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaniiru. Akkuma kanaan balaa konkolaataa irra ga'an 10,000 gaxxiqqeessuun danda'amus gara lakkoofsa namoota du'aniif badii dhaqqabu gaxxiqqeessuun hin danda'amne jechuudhaan ragaa of harkaa qaban wabii godhachuudhaan dubbataniiru. Lakkoofsi konkolaataas dabalaa dinagdeenis guddataa waan adeemeef akka barbaannutti balaan gaxxiqqaachuu dhabuusaa jijjiiramni garuu jiraachuu danda'a jedhan.
ለምሳሌ አሁንም እዚህ ጋር ብናየው እዚህ ዳታ ላይ እንደምታዩት 126 ነበርን በ10000 ተሽከርካሪ 126 መቼ ወደ 1998 አካባቢ ማለት ነው ዛሬ ላይ 2007 ላይ ግን
ስናይ ፈከኛፍ ገልሜ ከነራ ዮ ኢላለ ኮንኮላታ ኩመ ኩደንኬ ሳናኖ በራዲ በኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ሰደት ባላ ዲበቶ ኩፍዲ ደሚ ጃቱ ቱሬ አረገሩ እናላሉ ጃተሚ ሻን ቆፋ ኮንኮላቶታ ኩመ ኩደንኬ ሳጀቹዳ ኩን ዋኑ ቦንሱሚቲ biyyoonni afrikaa hojii wayyaa hojjetan konkolaataa kuma tokko randeebi'aa konkolaatota 10,000 keessa balaa 30 gaditu galmeeffamee jira biyyoota sana keessatti.
Obbo Dilaa Argaachoon akka jedhanitti afrikaa kibbaa keessaa konkolaattonni 9,000,000 ta'an jiraatanii balaan ga'u garuu 10,000 keessaa 40 gadi. Itoophiyaa keessa konkolaattonni jiran garuu walakkaa miliyoonaa qofa ta'anii balaan ga'u sana waliin ennaa ilaalamu hedduudha jedhan. Balaa kanaaf sababaan ariifatanii oofuu, kanneen miillaan deemaniif dursa kennuu dhabu, toora of eeganii oofuu dhabuuf dhugaatii macheessu dhuganii oofuudha jedhan. Kanaafis furmaati kanneen konkolaachisan qulqullinaan barachuu, seera tiraafikii hubachuuf eegsisuu ta'uu ibsaniiru. Kanneen konkolaachisan irra hedduun balleessaan itti muramus kanneen miillaan deemanis balleessaa qabu. Kanaaf kanneen balleessaan ittiin adabaman seera barsiisaa ta'e yeroo dhiyootti hojiirranii oolaa jedhanii jiran kunis kanneen konkolaachisan konkolaataa akka hin oofne ugguruudha. Kanaan haala balaan ittiin xiqqaatu ni jiraata jedhaniiru.
Somaaliin ganna 24 keessatti kalee Yuunaayitid keessatti embasii banatti keessummoota tanaayaaman keessa tokko ministeer haajaa alaa Ameerikaatti ittaantu itti gaafatamtuu dhimma Afrikaa Lindaa Toomas Griinfiildii fi ministeer haajaa alaa Somaalee Abdisaalem Oomer fa'a nama dubbisa.
Sirna baninsa embaasichaa irratti gaazexeessotaaf akkasumas gaazexeessaa VOA ka kutaa Afrikaa dijitaaliif hojjetu Israa Tasfaayif kan ibsa kennan ministeri dhimma alaa Somaaliyaa Abdusalaam Oomer asitti banamuun embaasii keenyaa Somaaliyaan bara moggaatti qoodamuu dukkanaawa sana keessa bahuushee agarsiisa jedhanii jiru.
This is very important. This is the most important day in the recent history of Somalia.
Tunin wan guddo dansaat jireenni seena Somalia keessatti waan akka malee dansaat iyo yadukkan keessa baane ammaantan yaa addunyaa dabalamne. Washington DC fula dubbiin addunyaa murtii itti argatu hariyyooti ta'en waliin jirra. Hariyyooti ta'en ta'a akka Congressman Keith Ellisonii fi ittaantu haajaa alaa Afrikaa fa'aa waliin jirra. Hariyyummaa Ameerikaatii fi United States lammeessoon dootu.
Dhimmoota Afrikaatti ministeerri gargaartuun kan Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Lindaa Toomas Griinfiild Yuunaayitid Isteets ቶረወን ወልገርጋርሳ ሄዱረት ሶማሊያ ወሊን ሆጀቹ ከንትፉፍቱ ተውዱበተን ጋፊፍ ዴቢ አዳ ኢዝራኤልን ጌጌ ሰንከሰት አከብሰንቲ ወልገርጋርሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሶማሊያ ግዱ ኩን ዲሞታ አከቲከነጋ ሚሶማፍ ቡልቺሰ ጋሪ ረትፉ ለፈተን
This is very important. This is the most important day in the recent history of Somalia. It tells us that we are out of the dark.
Tora mararattiyu walino jechuuf jirra imna geegum sarat walino jenna miso marattille walino jenna imma bulchin sarattille walino jenne akabiyatin garaflannot fuula dura tarkan fattu gargara jirra martinu kannen ilalche dura kennamu fi jedan Linda Thomas Greenfield
Tora mararattiyu walino jechuuf jirra dimma nagee gumsaarratt walino jenna miso marattille walino jenna dimma bulchi saarattille walino jenne akabiyattin gara filanno ful duratti demtu gargara jirra kanne martinu kanne ilalchi dura kenna manif da jerani jiru waye egere somalia abdi gudda qaban ministeritin gargartun ka united states linda thomas greenfield wan gudda wan gari tu tawf dema motuma somalia wali no jechuraf fule fanejira somalian ummatashe ijaruf debiste ijaruti fufti aniwaye somalia abdi baye gudan qaba wagga tikko debran kesatille won heddu tojetame amasitu mafufajira nijiru kada gajirtan radio sagale america saganta fan romotas washington ra ኡመን ቅማንት ሄር ኢትዮጵያ ከየት ሶዶሚሳገል ምርጊ ከነፍ አከሳኒፍ ከበጀሙ ጋፈተን ይጅራን ደረራን ሂዳፈጀቻን ራርፈሙፍ ጋዳዳሙን ጉዳንሲሰሙኒስ ኑረጋጅረ ጀቹዳን ኑቲ ዳለን ቅማንት ከነን ጀደምኒ ጋፊዴስኔፍ ግድራን ኑረጋጅረ ጀቹዳን ጋፈተን ይጅራን አካ ረደደብያኒ ጋፈተንለ ደደቢያኒ ቴሌፎን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ፍሰኒ ቱረን ሞቱማን ፌደራላ ምርግከኝ አከየገሙ ኑ እየሙዩ ቶለጀቹ ዲዱዳን ደረራ ጀኑ ከነከኑ ራንጋጅሩ ሞቱማና ኖ ቲጀዱ ከነን ኮሜዲ የሰንኩን ዋይልከኛ ፋናማራ አዲሱ አበበ ዩናይትድ ስቴትስ ከነንጅራን ለሚወንቅ ማንታሶብ ሲዙራን ገባሴ ጅራ ቱጁቤቱ ደሳ
ለሚወንቅ ማንትኩና ከጀራንቲ ከንሄሪ ኑፍ እየሙ ምርግዮፊ ኑፍ ቡልቹ ኑፍኔ ገምኔ ጋፊን ከንጀስ ሞቱማ ፌደራላ ብረገኤ ዴቢኑፍ ከነሙስ ሞቱማ እናኖ ገሩ እየምኑ ድርከይ ጀዱ ለሚወንቅ ማንት እላልቻ ከብሮ ቀበኒፍ አዲሱን ዱብስ ኦቦ አበበ ንጋቱ ዳላስ ቴክሳስ ራ ዋይ ደረራ ኡመት ቸረጋ አጅሩ ናምበላሌ ፈዳ ገሩ ጀአን
በቅድሚያ በወንደር ክፍለ ሀገር በቅማንት ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ጭፍጨፋ ስራትና ግድያ
ዱርሴ ኩታ ጎንደር ከሰ ከጅራቱ መተቅማንትራ ደረራ ሂዳፈጀቻ ጋአጅሩ ንሞርሚና አተተማን አከዳበቱ ለኒጋፈና ሐለነ መገድሲሱ ገሩ ኡመቲ ጎንደር አዳፋን ሰፉ ፈመንቲ ዳንቶኮ ሰኝዳንስ አገውራ ከንዱፈ ሴናን ስርት ዋኒን በረ ፈሚኒፍ አር አማራፍ ቅማንት ጀቹዳን ኡመቲቾ ወለጀሲሱፍ ከወያኔ ኖጀተ
ኡመት ቅማንት ገኑዳን ከየተ ሶዶሚ ሰገል ዮፍረተመለ እኝማ ከሰን እስኒን እየምኑ ጀደ ሆጂ ወያኔን ሆጀቴ ከጀዳን ኦቦአበበን ጉንደሪን ገረትግራይ ትኩቱፍ ሆጂ ወጀተመይ ጀዳን ኦቦአበበነ ከጀዳንት ኡመት ቅማንት ተሱመለፋ አዳ አዳፍ አፋን አዳ ቀባቴ ቱንታን ሽረ ኡመት ጀይቆፍ ወጀተመይ ጀዳኒሩ ለሚ ቅማንት ከብሮን አትላንታ ጆርጂያ ራከታን ኦቦፋስል ካሳይቲ ያዲሳኒ ፋላካን ኦቦአበበቲ
እኛ አንቀጽ 39 ወይንም ሌላ ነጥብ አይደለም እኛን የሚያስነሳ የተፈጠረ ግዴታችን ነው ማን
ኑካን ከካሱ ከየተሰደሙ ይሰገል ዮካን ከብሮሚቲ ኑይካን ኑካካሱ ኢትጋፈተ መከኘ ከኑ ማማቲ እኙዩ እኙማ ኦፊሳ ጉርጉሬ ጅራቹ እንደንደው ከየተሰደሙ ይሰገል ጅራቴስ ዲሴስ ወጎተ ኩመቶርባ ኦል በየጅራን ከሰት አዳ ሰፉፋ ፋንከኘ ደሎተ ቦሪት አከዳራት ደበርሱ በርባን መሌ ኩንጋፊከ የተሰደሙ ይሰገል ይምቲ
ለሚወንቅ ማንት ከታአን በየከሳፍ በየአላከ ሰከነን ጅራተን ገንደን ቁናም ቡላ ድበተኮፍ ድግደሚ ጃኑ ተቀምን ናኑለን ከኛስ አዳኑ ፈበው ጀዱ አማራ ጀደሙን ሀፈ ቅማንት ጀደምኔ ዋማሙ በርባና ጀዱ ሞቱማን ፌደራላስ አከከ የተሰደሙ ይሰገልት ምርግኒኑፍ እየመኑፋ ከበጀሙ ከነን ጀደን ጅሩ ለሚ ቅማንት ከብሮንሞ ሲያትል ዋሽንግተን ራከታን አደ አበበ ተፈሪቲ
እንግዲህ እንዴት ነው አቶ አበበ ቅማንት የለም አንድ ባህል ነው አማራ ነው ብለው አቀርበዋል ግን እኔ ተምታታ
ኦባ አበበን ቅማንትን ጅሩ አዳን ኬኛ ቶኮ አማራ ዳጀደኒ ዲሰኒሩ ጀልቀቡ መራ ቅማንት ላልቻው ፊ ኬኛ አፋን ኬኛ ፊ አከሱማስ አማንቲው ፊ ኬኛ ቀብነ ኦሎተ ኬኛ ከንታን ወራ አማራቲንስ ወልጃለን ወልከበጅን አኩማሳን ከበጀሙ በርባደን ኑይስ ከበጀምኔ ጅራቹ በርባን ኑይ ቅማንት
ኦቦ አበበን እና ፈልመን ቅማንት አፋን ኦፊሳ ድረቀበቱሬ ማንጉዶተ ኡሙሪን ሳኒ ወጋሰ ዴተማ ሀንገ ወጋሰ ገልተማ ታንግዱ ጅራን ቆፋቱ ዱበታ ሐዋሰ ሴና ቀቡ አመገሩ ኡመተ ጎንደር ወሊን አፋኒፍ አዳ ተኮ ቆደቴ ከጅራቱ መለ ካን አዳሚቲ ጀደን ካናፍ አደበይ ጅራቹን ደንደው ዮ አድሃባው ጀደምሌ ገረ ወልት ቡ ኢንሳፍ ወልወራን ሳት ጌሳ ጀደን ኦቦ ፋስል ካሳይ ከየተ ሰደሚ ሰገል አካታ ከሚን ኢላልቱ ከጀዱፍ እና ዴብሰን አከ ከየተ ሰነረታይ ጅሩት ኡላጋን ንጋፈት ዋንጉ ኔፍጀች ጋፊ ኬኛ ዴስኔ ኑቲፍሮተን ኬኛ አማራ ወሊን ሂንጅራኑ ከጀዱ ያደን ቀምኑ አፋን ኬኛ ሀዱበኑ አዳን ኬኛ ሀ ከበጀሙ ጀና ጀደን ጋፊን ኩን እና ከኡሞ ዋኤን ጎሳፍ ለፋ ዱካ ከኡመላ ኑቲከ ጋፈን ጋፊ ምርጋቲ ጀደን ኦቦ ፋስል ከነን ቅማንት ኡላጋ ከየተ ሰደሚ ሰገሊ ጉተ ጀደን ዋን ከየተ ችጋፈቱ መረኒ ጉና ከናፍ ምርግከኝ ሃ ኤገሙ ጀቹን ፈልሙ
አሜሮን ገልገለከይሳ ሳላማብ ደቂቃ ፍርተም ጃ ተጅራ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲም ዋሬ ደቂቃ ፍርተም ጃ ደብረጅራ ደገፈቶ ተከኛ ኮፒታኑ ጥጨው ከኛ ዱራ ወለ አማል ማለባት ከነሲና ፈራ ቲም ቦሃራ አመልማለባቴ ወለይ ሸከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደገፈቶ ተከኛ ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ቶርባኒት ቴሮ ተኩ ከዲያቱ ቆፒ ፈያ ጅጅረምን ቅሌንሳ የሮአማ ፈያ ደለነ ማረት ያዶ ጉዳ ኡማጅረ ጀዳ ጃርሚያን ፈያ ዱኛ ከተኩማ ሞቱም ሞታ WHOን ዳዋን አንቲባዮቲክስ አርገሙ ደቡኒስ ራኮ ከብራ ደጀደ ሜጅራ ገባሳ ከብራቱ ጅራ ከነላለቴ ለመኑ ጃለነቱ ዲየሳ ኩኖ
jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen tokkummaan mootummootaa gara dhuma baatii kana paaris keessatti walgayituun taa'in dura jaarmayaan fayyaa addunyaa iyyata dhiyeeffataa jira. Kunis waliigaltee waa'ee qilleensa naannoo irratti tolfamuuf jiru keessatti waa'een eegumsa fayyaa dhimma ijoo ta'uudhaan ilaalcha ga'aa akka argatu gochuuf tarkaanfii jabaan fudhatamuu qabaa ka jedhudha. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti jijjiiramuu qilleensaa wajjin walqabatee uummanni kuma kurna hedduun waggaa waggaan dhumu. Garuu jedha biyyoonni waliigaltee irra ga'uu fi mari'atan kun waa'ee fayyaa fi dhimmi sattidhata qabuuf ilaalchi kennan xiqqoodhaa jedha WHO'n. Kunis dhukkubni attamitti marsaa marsaan eegee akka ka'u kan biraa immoo haala qilleensaa ho'aa fi qulqullinni qilleensi naannoo gaxiqqaa bakka ta'etti hidhatanni qabu lafa kaa'eera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa keessatti waa'ee fayyaa uummataaf qilleensa naannoof daayirektora ka ta'an Maariyaa Neeraa akka jedhanitti jijjiiramni qilleensaa kan ilaaleen waliigalteen tolfamu qofti ga'aadha jedhanii yaaduun yookiin waa'ee misooma waarinsa qabu qofaa yaaduun dogoggoraa jedhu.
Of course it's about that, but it's very much as well about health.
Dhuguma waa'ee isaati. Garuu kun hundumtuu waa'ee fayyaa waliin hidhata qaba. Akka nuti ilaallutti waliigalteen paaris keessatti mallatteeffamuuf jiru waa'ee fayyaa uummataati. Yoo waliigalteen kun gaarii ta'e waliigaltee fayyaa uummataa akkaan barbaachisaa ta'e ka jaarraa kanaa ta'uuf deema. Gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa baase akka jedhutti waliigalteen tolfamuuf jiru kanarraa bu'aan tajaajila eegumsa fayyaa argamu hedduudha. Kunis faalama qilleensaa hanqisuuf yeroo waliigalan qofa jedha. Fakkeenyaaf WHO keessatti hayyuu saayinsii fi garee jijjiirama qilleensaa qoratuuf hoogganaa akka ta'an Diyaaraamid Kaambel akka jedhanitti aara faalama qilleensaa hordofsiisan hanqisuun fayyaa namaa fi qulqullina qilleensaaf bu'aa qaba.
Measures that would counter short-lived climate pollutants would save about 2.4 million.
Waan yeroo gabaabaadhaaf faalama qilleensa naannoo dhaqqabsiisan hanqisuun waggoota 15 booda jechuun bara 2030 lubbuu namoota miliyoona 2.4 waggaatti du'arraa oolchuudhaaf gargaara. Kana malees ho'a qilleensa addunyaa digirii seentigireedii walakkaan hanqisa. Garuu falmiin yeroo ammaa jiru waa'ee fayyaati. Kunis maddeen inerjii qulqulluu ta'an gargaaramuudhaan lubbuu namoota hundaa oolchuun ni danda'ama ka jedhu.
Bara 2012 keessa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa uummanni miliyoona 7 dhukkuba faalama qilleensaa waliin hidhata qabaniin dhuman. Faalamni qilleensaa kun gara fuulduraatti waggaa waggaan nama 200,000-150,000 ajjeesuuf jira tilmaama jedhu qaba WHO'n. Kunis karaa busaa, garaa yaasaa yookiin baasaa, rakkoo ho'a qilleensaa irraa mudatuun akkasumas hanqinni nyaataa bara 2030-2050 gidduutti ta'uun beeksisee jira. Jaarmayaa tokkummaa mootummootaa ta'e kun akka dubbatutti jijjiiramni qilleensaa kun adda addummaa fayyaa biyyootii dureeyyii fi hiyyeeyyii keessa jiru daran bal'achuu isaatiif ragaa tokko. Garuu jedha uummanni addunyaa hundumtuu haa guddatus haa xinnaatus jijjiirama qilleensaa waliin walqabatee rakkoo fayyaaf kan saaxilamuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Dawaan antibiotics jedhaman waliigalaan rakkoo isaan qaban lama ta'uu gabaasni haaraa ba'e hubachiise jedha Jodi Kaappoo asuma VOA irraa. Qorattoonni dhaabbata New York keessatti maaddeeffatee irraa daayirektora ka ta'an Ramaanaan Laaksimiiraa akka jedhanitti ijoolleen dawaa antibiotics dhabuun waggaa waggaan dhukkubaan akka dhuman kan godhe hedduudha jedhu.
We have two problems here. One is that not enough people in the world have access to effective antibiotics.
Rakkoo lamatu jira. Tokkoffaa addunyaa irratti lakkoofsi uummata dawaa antibiotics argachuudhaaf carraa qabu ga'aa miti. Lammaffaa immoo kanneen dawaa sana argataniyyuu ittiin fayyuu hin dandeenye.
Biyyoota 100 ta'an keessatti dawaa antibiotics jedhamaniin gargaaramuun lakkoofsaan ituu dabalee du'a hedduu oolchuu malaa jedhu.
We estimate that if you universally provide antibiotics, we could save about 440,000 deaths just with pneumonia.
Guutummaa addunyaa keessatti dawaa antibiotics waliin ga'uudhaaf danda'amnaan lubbuu namoota 400,000-440,000 du'arraa hambisuun kan danda'amu ta'uun tilmaamamee jira. Garuu dawaa kanaan fayyuu dadhabnaan rakkoo kabiraadha.
addunyaarratti ijoollee haaraa dhalatan daariqa yookaan infekshinii isaan mudatuun du'an 200,000 ta'u jennee tilmaamne. Kunis rakkoo biraatii jedhan biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa fi giddu galeessa ta'e keessatti dawaa antibiyootiks argachuun hin danda'amu jedhu hayyuun kun.
There is a lack of access simply because of a lack of affordability. A lot of people are just too poor to be able to buy an antibiotic.
Maallaqa ittiin bitatan hin qaban uummanni hiyyeessa. Kun rakkoo tokko. Yoo argatanis dawaan sun isa dhugaa ta'uu dhiisu mala.
Dawaa antibiyootiks nama fayyisuu dadhabuu isaa kan ilaaleen jaarmayaan fayyaa addunyaa sadarkaa addunyaatti duula labsee jira.
Well, antibiotic resistance is a consequence of overuse and misuse of antibiotics both for human health.
Dawaa antibiyootiks heddumminaan fudhachuun yookaan isa ajajamerraa hanqisanii fudhachuun lameenuu carraa nama fayyisuudhaaf jiru dadhabsiisa.
Hayyuun kun akka dubbatanitti dawaan antibiyootiks jedhaman hundumaa fayyisa waan namarraan ga'u hin qabu yaada jedhu jiraa jedhan kun garuu sirrii miti.
When we overuse antibiotics, we reduce the chance that it's going to work for us in the future. It lowers the chance that it's going to work.
Isa ajajame caalchisanii yoo fudhatan gara fuulduraatti umriin yeroo dabalu humna dawaan sun fayyisuuf qabu dadhabsiisa. Kun immoo rakkoo sadarkaa addunyaati.
Namoonni magaalaalee keessa jiraatan hedduun ituu hakiimiin isaanii najajin dawaa antibiyootiks bitataniitti gargaaramu. Kun immoo gara fuulduraatti dawaan kun qaama namaa wajjin wal baree akka fayyisuu hin dandeenye godha. Qorannaan The Lancet akka jedhutti wanni ta'uu qabu hedduu jira.
We can begin with a few things. We can reduce use of antibiotics in agriculture. Even in the United States, a lot of the antibiotics.
Waan muraasaan jalqabuu dandeenya. Qonnaa keessatti dawaa antibiyootiks gargaaramu hanqisuu. Ameerikaa keessattis taanaan wallaansa antibiyootiks gosa adda addaan kennamu hanqisuu. Beeladaalee akka guddatan akkasumas dhukkuba ofirraa ittisuu akka danda'an gochuudhaaf dawaa kana gargaaramu hanqisuu. Walumaagalatti 25% hanqisuu ni gargaara.
Baatii infuleenzaa yookaan filuun ka'u keessatti dawaa antibiyootiks gargaaramuun dabalaa jira. Kunis ituu dawaan kun vaayirasii infuleenzaa fayyisuu akka hin dandeenye beekamuutii jedhu.
For pneumonia, in many countries, the children don't get the antibiotic on time. So I would say that
biyyoota hedduu keessatti ijoollee dhukkubi qorra sombaa yookaan nimooniyaan yeroo qabu dawaa antibiyootiks yeroodhaan hin argatan sila argachuu qaban. Sababaa dhukkuba kanaatiin waggaa waggaatti ijoollee walakkaa miliyoonaati kan nuti dhabnu.
Rakkoo biraan dawaan antibiyootiks haaraa ba'an akka warra amma jiraniitti dhukkubsataaf hin kennaman. Kana irratti immoo antibiyootiks haaraa hojjetamnaan gatii guddaa waan baasisuuf biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'e keessatti bitatanii itti gargaaramuuf humna hin qaban jedha gabaasi kun. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbe walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaatti.
Mata oduur deebi'ee sanitti namichi jara dhiyoota Faransaayitti nama dhibbaa ol ficciisiis itti gaafatama ta'e hojjecha ajjeesanii Faransaayillee mirkansiteetiin dubbatte. Akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Baraak Obaamaa jedhutti hagwaan rakkoo siyaasaa Siiriyaa irratti faltaa irratti walii galanitti ISIS moo'uun dhibi ta'uu danda'a. Akka jecha Obaamaatti immoo pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad immoo fali jiru keessa jiraachuun ta'u. Yuunaayitid Isteet namitti gaafatama guddaa ISIS Abu Mahammad Al-Shamalii gari inni jiru beeku yookaan ammoo gari inni jiru qubu qabu doolaara miliyoon 5 kennitee badhaasa kennuu fi qopheessuutti barbaachisuu jirtillee. Milishoota Islaamummaa ISIS magaalaa Ameerikaa Niyoork keessatti bombiin nama fixuu fi doorsisuutti jiranii bulchaan magaalsuun ammoo tuni wam duraan iyyuu qophaa'aniitiin irratti eeguu jiran akka ta'an dubbateetiin doorsisa akkana kanaatiif akka hin sodaanne dubbatan. Itoophiyaatti namni balaa makiinaatiin karaa irratti lubbuu dhabu kan ammoo miidhamuu danda'u gannuma gannaan dabalaa deemuu jira. Taatullee yooyyuu akka heddiin makiinaatiin walitti ilaalanii kun lakkoofsi xiqqaachaa deemuu jira mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.